Mukama fe bazibwe nnyo mikwano gyaffe abalungi abatuliriza era nga bulijjo tetujja kukoma kwebaza Katonda namusiima olw'obulamu ekisa byatuwadde era twagala omugulumiza nga buli kadde. We'll never take this for granted, the life he has given unto us. Obulamu bwatuwadde bannange Mukama yeebazibwe, Mukama agulumizibwe. Oyo nno akumye naawe bw'obanga gy'oli owuliriza wano tulina servers zaffe. Ekitukakasa nti abantu gye bali balamu nga tulaba server yaffe ekwa bakiyita kwatirira, tulaba server yaffe nga ekwatiridde abantu omuli abali wano Sudan, abali mu UK, abali mu Uganda, abali mu UAE countries, abali mu China, abali e Denmark, abali e German, abali e Hong Kong, abali mu Czech Republic, abali e South Korea, abali e Kenya, butulaba n'abala abajja okutuwuliriza leeta ng'obubaka buno buddibwamu
so, Denmark
Denmark siboogedde, leka naawe njogedde abali Denmark ate eyo tumanyiyo waliyo n'omukulu bamuyita ndowooza endo abamu tebatubuulira naye omukulu waliwo yatuwandiikirako wano bamuyita Henry naye nga Denmark eyo mwannyinaffe yuwe aba Denmark abamu kubwetula bako tumanya nti ndowooza oyo ye Proskovia n'abalala kuba bato batugambye ne Norway. Norway kozi bweri nanyi obusi buno Norway Denmark buli ku
bulabika
naye nga Denmark awo manyi waliwo bw'omanya nti eyo ninayo amakanda ninayo amakanda bw'ogenda tusula bweru aha yeye waliyo ebikoko
byeje bisinga
Denmark ate mu America
nayo
ate UK
nayo gye bisinga
Uganda bisinga Uganda
kozi
ebyabo ebibeera bizungu
ebibeera bizungu andi mwasalawo kyovola abantu mwinayo n'enkoko enganda eriyo enkoko enganda
ebweru gyeziri enkoko enganda
eza wano nganda
zine za wano enkoko enzungu baziyita broilers kitufu okay kati zine enkoko enzungu ze tulina wano
tulina enkoko enganda tulina enkoko enyolo enkoko sinagiwulirayo
enkoko enzungu zino ze tulina wano ze ziri e Bulaya zine enzungu
ezawano
kuba ziyinza okubeera enzungu naye nga nzungu locally
ziri enzungu ezawano
nga ate waliyo enzungu nazo ezeeri
sizirabangako
ezeeri zitondebwa zitya
enkoko
ezeeri
era ziringa zino ezawano enzungu
anti kati ekyo kyeŋŋamba ezawano enzungu bazitonda batya
ezawano enzungu za mu magi
amagi bagatonda batya
gava mu nkoko
nkoko ki
enzungu
enkoko n'eggi kyekisooka
eggi
aha kati jili yavawa
munkoko
munkoko chi
enzungu
enkoko yavawa
munkomji
bino wanga process ye chovola be ebyaka tonda ibu zabuza mwe avalokole mwe kra avalokole feka fe abantu abatufu okutegeeza abantu amaanyi ga Katonda kubanga kati kiringa omuntu bwanagamba bana science waliwo abantu nga bo bawakanyi buwakanyi kwegamba nga endowooza zaabwe mujjukire nno nga tetunaba na kweyanjula twatandise twabadde tutandika siriizi eyo ey'endowooza okukyusa endowooza era ndowooza gye tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero naye waliyo abantu nga ba ajuwinga atuuka n'agamba naye kaakati omuntu ono azaalibwa ava mu muntu naye omuntu before ye yava mu ki n'omulaga Bayibuli okutondebwa kw'ensi nga bwe kwaliwo kubanga n'enkoko zino enkoko zino zidaba ngo muntu bwe yatondebwa
andi katonda yatonda nkoko
anti mpuliriza icho chava de chikulemi
ehe
chava de chikulemi ngo muntu naye bwe yatondebwa ne bino yalagiranga bulagizi ne bikola chine bisolo nente na chi kati prosesi yokubera andi chikoledwa andi ate enkoko eva muji ni enkoko ye yasoko kutondebwa then ye ji ne kati ate prosesi yokubera andi enkoko ezili dawzo na okutondebwa zugu ina kuita muji wechezo omuntu muli okubuza na ye obeji kobeji mwevu obeji ye yasoka yali enkoko
Ekyemba nakabe nti enkoko ejiryava mu nkoko era ne insisting alingamba nti enkoko yasoka.
Enkoko yasoka. Wasembye nacho.
Ndowoza. Iyo ndowoza yo.
Wasembye nacho.
Gwe wote
enkoko yasoka.
Ndowoza. Chuse ndowoza.
Kubaga ti o good day. Ekibuzo enkoko yasoka.
Enkoko yasoka.
Iyi ati wendo chogera ubi. Mubendo ugamba. Nti enkoko ye yasoka.
Eyo ndowoza abauliza abafabalo ndipo ngembala mtiza konyo mlinye elisenga amanya gwenda era Yesu Kristo mwana wa Katonda
omulungi
nga amanya agange nga bulijjo mpite wa
tebe maziwa mbaniriza
nyo na tera
tuzo
ni programu ya Fetus ndowoza yoyo na kolwa lero na te tuzo kwebulira tuzo kwogera ko gyoli nga bulijjo tuli ba luganda tuli ba bayitita ba kinywi
tuli ba luganda tuli ba lusoga gwe kati olokuba kati nze ndi wano ni musajja gwoli mukazi bunza ate omusajja jukira ya wamba mumbeera mukasenge nga kano lwo mwene ya studio ngo musajja mwalinga
mukoga abakazi enaku zino babera ba president eyo tuverayo ne tutandika gende eyo tuveyo
kati togamba tuli ba luganda tuli ba lusoga
we UK mukazi ate bamwita tereza kati ngenda akompola
ujongela
na prime minister wano
msajia sigala
haleluya nyani uza mikono jia femo inabali mseze nja
ulo uza vimukumi
kato lava tukumi tubagala nyo tubaga ida dalava tuwele mkisama mwenava imira na fene mutisavira ni mwa
wali mkwanu mfatu gaseko kufaneza lanzao
tumwaniliza nyo mlini ilesa ilisinga manyago na era Kristo mwana wa Katonda omulungi.
Nange nze Steven Kapere. Wendi wano fembi
wetulinganya.
Wetuli kulwa Youth Project Missions International. Omanyi abantu wetaga nokera ku machano kya kalanya ko bwongo bwabo. Balowoze nnyo. Mind yeno jiraba. Oluusi nayo bwoba tojiwadde task ya kulowoza. Kati ngo muntu tomuwadde tomutadde ku task ya kubera nti I know kulowoza nyo a deliveringe abantu bulijja abakola ebyamaanyi oba ebintu ebivaayo nga birungi biba abateereddwa ku pressure omuteeka ke ekibuuzo nga ino kiddamu obwongwe ne buyiya ne butambula ne buve katu ne budde ekibuye mind neereba kubeera awo ng'etudde butuuzi n'ebafu
tugamba kati wawadde okulowooza enkoko gye yava
twamazo abo bakimanyi twamazo n'okubaddira munti Katonda ye yatonda
naye kati eriyo omuntu eyeebuuza n'agamba nti kati obanze navaawa olwo taliyo esawa zina
ye bali kati waliyo endoza z'abantu zibavuganga bagamba bwebatuuka kyovu batuuka ne bagamba naye amazima gali bwe gati tetuganye Katonda n'okutonda kwe tubisoma naye Katonda yavaawa
ndowooza
Katonda yavaawa bye twogerako fa abalokola ebya Katonda ebitategereka waliwo Bayibuli byeyogerako negamba nti ebimu ku byo tebibikuliddwa gye tuli kubanga ojja kugwira bwerere ddalu ate bwe buzibu tandika okubuuza Katonda gye yava naye kati kati Katonda ani ali waggulu wa Katonda gwe tokyebuuza nko mu mindiyo
naye kyeneebuuza ki kino kyali nti naye Katonda yatula atya n'atandika okutonda ekyo kyonna kyebuuza n'atonda ekintu guli n'atonda kiri n'otunuulira bannange nze mwoyo gye nnali natunuulira n'endaba n'engamba naye Katonda watonda
ekyo kiri understandable naye nze neebuuzaako ekibuuzo kino era kyendi mu kwogera nange sometime back nga ndaba nga sinaba nyo kutegira vya katona, in fact sinaba na kume buloko kaninga ama na hee titu ganyi abantu bajja kufuba gama kali waliyo katonda na yani asalida katonda omusango chichichiri okusuka katonda okay wali yeguru kati hati guru diyo botuka eguru likoma
na wali ya magezi manje kulongoze
osigida eguru hati jiwe lutuka maindi za abantu na ziba tuwa lukulongoze bintu ebitali
ikumiaka jie jiji waliko chari chinene for you ndowoza
chari chinene aina tuloza tuchari mumbuto gugama chari chinene kakati tulikundoza juzi tuwabade wano jo nga tuogira engeri endoza jeyinzo kusumula okuanguza obukule mesomu wako kwa bili kumina munana
titofu
endoza nina buwenze zensoma Bible nensoma ku Yesu na abantu beyawonya uchimanyi nti abamu kubo bawonyeze bwanga olwa olwendowooza jebalina ku Yesu oba endowooza yali mbulamu bwabwe endowooza bwe yabeeranga ennungi abantu tebatawanyanga na Yesu bwe yatuukanga bwe yabalaba yagambanga bugambi agundi gwe okukkiriza kukoze ki
kukuwonyeze awonyeze bwa
okukiriza kukuwonyeza gendo sumulirwe
dala
ndoza aina omusajja omugwe yasanga kuchidiba oyo yali agenda kusigala were emyaka Bible egamba yali abaddewo emyaka 38 naye era singa silwakisa kya Mukama waffe Yesu Kristo omusajja oyo yali wakusigala kuchidiba omayigo aki ndoza endoza yali yatuuka wekoma nga yatalaga nga yasibiramu oba yalemeramu looko
ekintu ekyo ekyendowooza tunza nokizza kati mbulamu bwaffe buno obwensi okimanyi nti osobola okugenda mu ddwaliro eddwaliro eddene mu Uganda katugambe waliwo Kampala International Hospital waliwo na Kimulago bikibikibi bina naye olw'okuba endowooza yo gw'omanyi nti nze we sigenda mu Kampala uba uwawo na siwonyezebwa okyayinza obutawona
ate katika nkubuulireko n'ekintu ekirala gwe okyogedde mu mbeera ey'omubiri naye ne mu nsi ey'omwoyo kati kino nkubuulira waliwo abantu abatasumuluddwa olw'okubanga bo balowooza nti Steven Kapere talina maanyi
kituufu
kati ono Yesu ebigambo bye tuwogera bitusumulula n'okusaba abantu basumululwa naffe tuwonyezebwa okuyita mu ye Kristo Yesu naye kikyengezaako gamba kino nkyogedde ku Steven Kapere naye kisobola n'okwogerwa ku Yesu nti kankize mu positivity nti waliwo abantu abayinza okuwonyezebwa n'okusumululwa n'okufuna ekyamagero nga mazo okulagula wano lwaki kubanga banzikirizaamu
kituufu
endowooza yaabwe eri eri right gendi endowooza yaabwe nongoofu nzigufu gendi nti bwe mba ndagula wano nga eri endowooza eri kiriini waliwo abantu wano nga oluusi tusaba ng'era Yesu yatukozesa ate era abantu ne bafuna ebyamagero byabwe aba naye olw'okubanga gw'oli eri ogamba endowooza egenda kulemesa okutwala obunnabbi omusajja oba omukyalo wa Katonda oyo bwali mu kuyisa lwaki kubanga endowooza yo olwedde emulowoozaako bubi ndowooza ekyo nkyogedde ku nze Steven Kapere kubanga nze sitya mukundo woleza bobondo woleza bwe nkyogera bwe ntyo mba nkiikiridde abalala bonna be wali oyisizaamu amaaso wuliriza Katonda akozesa abantu Katonda ennaku zino oluusi Katonda mu ngeri ez'enjawulo asisinkana abantu be ayinza okuyita mbaweereza ababakuli mu maaso boba owuliriza ku mpewo ayinza okuyita mu abo gy'oba okyadde ayinza okukozesa omwami wo ayinza okukozesa mukyalo na yu lukubango mwami womu inakendo oze nchamu ayinza okwogera ekigambo nga amazima si ye yakyogedde naye Katonda naye olw'okubanga gwe ndowooza gy'omu inako nti ono atali mulokole ono talokokanga nkugamba walowooza nti talina kalungi konna kasobola kuvaamu naye nga amazima Katonda amukozesezza omu Misiri ono okwogera ekigambo ekigenda okukyusa obulamu bwe kati olw'okubanga endowooza yo siri wamu naye oba si nnungi gyali buli nga buli kyonna kyayogera okikrisizing osaire omusango era bwabyogera bw'obirekaawo ate era bw'obitakola ndowooza ono omusajja omulaba omusajja yali abadde ku kidiba for the Bible says 38 years
myaka asatu munaana
nze nandirowoozeza nti bonna abaali bamuleseewo kubanga ye complain ye abantu bonna abajja baalinanga malayika okubimbisa amazzi okugatabula then ne balyoka bagwamu abatwala okuwonyezebwa ne bakutwala ye ekisooka ndowooza nga tetunaba kutuukana wa Yesu eno okumusisinkana ndowooza ye eiza mu bugongo bavubwe mu kirwadde kye ekyali kimukutte oba kyali kikutte mugulu oba emikono gino oba ekifuba nga kyazimba endowooza ye yalinga kukulinda bantu bajje bamusuule muki
bamuyambeko
bamusuule
mu kidiba
era ye endowooza ye naye nabo bo tebandaba in fact waliwo omuntu nga ye yetaaga okuyambibwa naye nga alowooza nti obviously bandaba bo tebasobola sijja kuba omanyi endowooza eno kankubuulire endowooza yekuleetera okusobya mukyalawo oba okusobya omwami wo naye olw'endowooza eyo embi eri mu bulamu bwo mwifo ky'okugamba nti naye ndabika nakoze bubi leka ngende ew'omwami oba omukyala mwetondere tekiina kyekigendako endowooza muli neegolokoka amalala ne galinnya mu ggwe ogamba endowooza bw'ejja ne gamba ha nja kubanga nesizza ajja kulowooza nti ampangudde naye nga ekibadde kitaasa obufumbo bwo ekibadde kitaasa amakaago kugenda wa musajja ono mugamba naye ndabika nakoze bubi ate ng'ekyokyogera gye nuwinire ndowooza onsaasire mukyala nsaasira wano saakoze bulungi naye okutereeza byonna naye endowooza muli enkyamu ejja sitaani nno endowooza enkyamu sitaani yaba agireese owuliza sitaani twagambye nti asobola okuwa endowooza enkyamu mu mwaka guno nga gutandika n'akulemesa okuwangulako n'akulemesa okusumulwako n'akulemesa okugenda mu maaso nate emikisa gyonna endowooza neggamba
yaruli wagezaako ndaba
yanaamanya kumba omusajja akyuka kumba omukyala akyuka abadde akulowoozaako obulungi atandika okulaba omukazi ow'amalala atandika okulaba omusajja atamwagala atandika okulaba yonna agamba oke kankinoonyeze kyekikolera nekino nja kiwangula kati ebintu bigenda bikyuka famiry egenda yonooneka amaka relationship obufumbo bugenda bumenyeka olw'endowooza gyolina eyadivopinga mu ggwe nti bwenna agenda okwetonda ndowooza nja kuba nesiza nnyo omusajja ajja kuba ninnyeko omukyala ajja kuba mpangudde endowooza eno embi etudde mu ggwe amalala gagolokose okitegeera kati ono omusajja yali ku kidiba wano bayibuli nga bwegamba omusajja bw'abeera ku kidiba nze ndowooza n'ekyamulemesa okutwala eddaala eri okugenda okwebbika mu mazzi ndowooza in fact kati kangame endowooza etudde mu yaka bajja kundaba naba tebandaba waliwo abantu abayingidde mu mwaka guno ogwa 2018 naye nga bakyalina endowooza ya 2017 ey'okutuula balinde bajja kumpita ndye bali enjala ebaluma emmere bagitadde ku mmeeza balangiridde bayinza n'okuba balangiridde gwe osigaddeyo eryo olinda bakuyita bo bayinza n'okuba balangiridde self service oli eri olinda basobole okujjula nga tebampise kanneebake bajja kunzuukusa gozanyira bali amere osumagire babegera ani agenda kuva abaganda balina olugero balukozesangano abaganda omanyi bagezi nyo nyo abaganda bakozesanga engero ezili yakubachala babwe nyama manya enkoko abaganda bakozesanga engero ezili yakubana abwe mere nga toyina ogenda kululumira yale atali wotagwiwa muti era nga butuka bagamba ndi nolugero lugamba atali wotoma dewo ngolemele bajimazeo kati wali wabaine ndowozo na kulwalero je bayingide nabo je tukuba mulinyi ya mukama wa Yesu Kristo nga bayingide nayo 218 omanye ndowozo igamba bajja kumpita abajja kunonya bwobanga gwotekeddwa bwobanga gwobeetaago na kulwalero kiba kikyamu era ebando ozambia golo kukamugwe okulowooza nti bajja kunonya katika nkubulira enseno mwe tutambulira principles tezaawukana omugagga si yanoonya omwavu okay tuli bagagga mu Yesu naye waliwo bootunuuliranga Katonda alinga abasinzizzaako kugwe ng'olina Katonda atalina kuwa magezi okulaba engeri gy'oyinza okutaapinga naawe mu buwanguzi bwabwe ng'obakyalidde ng'obeebuuzizzaako ng'obakwanye kakati kikyengezaako okwogera wano kankikayeemu waliwo abantu abamu abalina endowooza egamba nze seeteekera bagagga abagagga bamanyiira bagagga bava n'amalala saagala nze kumanyiira nakunjoga asigale n'obugagga bwe era ogenda kusigala ng'oli mwavu lunkupe osegera kubanga zino engalo oziraba tezenkana nimbye osunundeko naye Katonda yampa ebyala bannange
era nawe obirabye ebintu obirabye ate kasita
onvuma nti bibi oba ovumye Katonda kubanga natondebwa mu kifaananyi ki ngambye yampa ebyala ebirungi
ebyala amabaganda mfe wano kitegeeza ekyo
ebirungi ebyala ebirungi kiringa bwe nnagamba nti akatono kange nengamba ogukazi gwange bwoba munene mbasi of course kisinzira nkyogeredde mu context ki naye nga onamusimba ki naye nga ebyala byange obiraba birungi bannange mukama yankola bulungi so ebyala bino engalo zino ebigalo byange bino tebikola ki tebyenkanankana otegera waliwo kannaswi waliwo n'omwavu waliwo n'amuddirira naffe mu nsi bwetutyo bwe tuli waliwo abantu onaku olwaleero ng'endowooza infact ng'endowooza ebasibye mwavu endowooza ng'ebasibye mwavu omwaka oguwedde nga walina okutwala ye eddaala obeeko okwebuuza kwebuuza mu bantu abakusi abantu fenna Katonda yatukola nga tetwenkanankana naye ye yatwenkanya nitubeera nga twenkana kati atwenkanya ati okuyita mu magezi gaatuwadde nga tunoonya okumanya n'okutegeera kuva gyali ne tugenda eri abo baawadde ebyo bye tutalina kubanga naffe alina byatuwadde nabyo bye batakola ki bye batalina naye bwe tutyo watuwa okusaanya n'okwenkanankana nga atuwa amagezi yatuwa ebirowoozo yatuwa amaaso yatuwa okutegeera n'otegeera nti naye wano onansingako okitegeera nga Katonda asobola okumukozesa ate naawe okubaako waakuteeka
okimanyi nti nno eriyo n'abagagga abali eyo naye nga tebeetaaga omwavu olwaki nti alina ebirowoozo ebimuzimba ebimwongera ku bugagga
nga beetaaga abantu nga beetaaga abantu yinza obutakyogerera ddala obutagamira ddala nti mwavu naye nga nabo beetaaga abantu otegeera beetaaga abantu nga oli talina ssente naye nga mugagga mu ndowooza oli talina ssente naye nga mugagga mu maanyi oli talina ssente of course abalina ssente benjogeddeko nabo balina abantu be bakozesa kaŋŋambe bw'oba ozimba prosa akimanyi bulungi you know oyina b'okozesa naye abo nabo balina expertise gw'oyina ssente bo balina engeri y'okugereka ekizimbe bakituuse waggulu ekigenda okuwangaala emyaka 40 emyaka 50 emyaka 6 kwegamba ne Katonda ne bwakubula n'akujja mu bulamu bw'ensi eno emyaka n'ofiira ku myaka gy'ataano emyaka 7 emyaka 8 amazima ofa ekizimbe kye wazimba nga kikyaliwo ne kimalawo n'emyaka emirala 40 nga tewali wakimenye nga tekivuddewo nga kiramu nga kisobodde n'okuyambako abo bewaleka bayambibwe otege naye nga gaali magezi agaabo gwe kaŋŋambe walina ssente kubanga
azimba azimba chizimbe yaba ne sente aba ne idea yokuteka wo project yoba program yoba gundi yoyo naba ne sente noba waba ina okuunda abagamba kati wano musintu simebwe tuti kati nda teke mu kino nda jidebwe tuti abona babantu okola chobeta era chomola bantu yomuga abagaga bo of course bagende ili abantu bwe batu kubanga abayi yetage chintu chikolebwe kati bagende ne bakozesa sente zaabwe you know okulaba anti kibagala chikola chizo naye gwe wano nga toyina sente kangambe olina kyobadde oyagala okuinvestingamu olina kyobadde oyagala okuteekawo you know oyagala okufuna sente abaana abo basome oyagala okukola business you know ebere amaanyi oyagala oyina abantu abayise boolaba abayise mu bintu bwe bityo gwate byoyagala gw'otandika batandise naye bwe baabiyitamu mwifu ky'okunoonya okugenda ofuna endowooza ennungi gye bali omanyi abantu endowooza enkyamu kye bakola kwe kutandika okulowooza nti omanyi saagala kweguya ne sente baazijja mu Illuminati oyo sente oyo yandize oyo muyaye mubbi owulira ndowooza abantu abayina endowooza enkyamu abawulira ennugu olw'okubanga waliwo omuntu awulira ennugu olw'okuba olina ssente kyateekeddwa kyakola mu kifo ky'okunoonya engeri y'okumuwa ku ssente ezo wuliriza engeri y'okumuwa ku ssente ezo oba oluusi okumuwa anoonye okufuna capital okuva gy'oli oba amagezi agayinza omuyambako okufuna atandika kwogera bigambo naddala abo abeefuula nti batumanyi nnyo oba bali mu layini ya ŋŋanda zaffe oyo muyaye naawe oyo muyaye tulaba bino labayo boogera tulaba ebyo ebintu by'abazungu manya ebintu mbu ayina NGO ayina ministry ayina era abazungu naawe abo bazungu be babba n'omugamba nti gwe toyagala kubba ku bazungu kubanga naawe bw'obanga olaba nti nabba bazungu okuba wano wendi n'okutuuka wano wendi gwe toyagala kubbako ku bazungu ofune ku ssente endowooza enkyamu yekuleetera ebirowoozo abo naye bazungu babba bazungu naawe abo babba bazungu abalala batuuka n'okuteebereza oba n'okwogera ebigambo ng'amazima tebiriiwo olaba bali abaana be bali nabo abo abaana balina abazungu ababaweereza dola lukumi buli mwezi muganda wange njogera naawe bino kubanga endowooza yesi emikwano endowooza yesi abantu endowooza yuno yeekutudde abantu ku balala kubanga yamulowoozaako bubi n'amwogerera bubi oli bw'amala n'awuliriza gundi ye yayogedde bw'ati naye ng'oli endowooza gye yalowooza ku ono n'ayogera ekigambo nga tekiri nayo abo naawe uyu naawe uyu malaaya ezo sente asobola kuzijjawo naawe ngambe ki ezigula emmotoka eyo akakawala nkuze nkalaba akakawala nkuze nkalaba nno endowooza endowooza y'obutaagaliza byetudde mu ye ennugu etudde mu ye endowooza olwo atandika okwogera oyo naye malaaya oyo yogerako ku bintu abantu byebogera naawe tobeera mu nsi abo bagamba nti oyo
mubbi
oyo mubbi naawe
bakonda abatumi ekiro
tomulaba
afera
tomulaba
bakifeesa
kati mulimu ki gwakola oguli awo gwenkalakala mulimu ki naye nga endowooza yemuleetera okwogera ebyo endowooza ey'obuteebuuza endowooza eyo ey'ennugu gye bayita ennugu okitegeera tagenze kwebuuza tamanyi na ngeri oba maybe emirimu gyo nayinzika okuba kati nga nze Stephen Kapere okuva edda nedda ne kaakati ennaku zino ministry tugikola weeri na bintu bingi nnyo ebyatakinga ku ministry byetukola naye bwemba nina abazze okunsisinkana kati ninawo nga TV station zino zetulina waliwo abajja nga bazze okwebuuzaako oluusi nga balina n'akalango ke baagala bakateeke ku TV nze tekinneetaagisa kujjaawo kundaba nankuumi nti ndi mu lujja nnima era bwe mpozinga ebyobuweereza wonna engamba oke mubadde mwagala mbayambe ntya tubadde twagala otuyambe bwoti ne ntuula ku kompyuta yange ku laputoopu yange ne mbasaba ki kye baagala ne ntegeera ne ntandika okubazimbira kye baagala bwe mmala okukibazimbira oba kalango ka ku TV oba kalango ka ku radio nemaliriza ku laputoopu yange nenkaba wanga sivudde mu ofiisi yange so gw'oyinza obutandaba nti maybe ngenza okukola naye nga niwe olwedde mu kukola era mwenjijye oluusi ssente zituyamba okulya kubanga esende zigendo tu ya mboku lianga abane waka ministro kundu kanyizibwa waliyo mikwano ya fabatu ya ambako ni batu weleza kasente buli mwezi yunwe ni kula bantu sasule bintu imu na iye vietago vya febinji tumaliliza tuli mukakada and beyond katizo sente tosumula kulinda bantu abatu uliliza ni mikwano ya feba members zijori zi okeo sasule oja kusigalanga jemuli jemusula baba guri yeyo ready yeziki de internet teri yiko uchigira na iye waliwa bantu ngulusi wakulaba gama abo baba bazungu wapo neki guomulaba bakulachi na inga nina projects zange zitu ula kulaptop tuze kumbu uzanti na ye ochikolo utia obuweleza buno buyimirira obutia you know it's sent expenses no zenda ba ebintu byemukola bibeda bitya olone kugama wanobwenti natandika bwenti naye wanobwenti bwengunga nyambu sende mu kino nensasula kino waliwo oluusi mu mikwano gyaffe tugezaako bwetu tine bwetu ti waliwo munange tugira bwetu mubabbi so endowooza endowooza jetu endowooza y'enkyamu endowooza enkyamu gy'olina ku bantu olunaku olwaleero tubadde twogera ku musajja ono Bible gweyogerako nti he had the disease or yes a disease of infirmity for 38 years he had stayed kunyanya jebaita chi
salowa
yali abande kuchidiba Bible yogira ndoza kansome Bethsaida chidiba cha Bethsaida yes yogira mu Yokana 5 ochegera nti omusajja yalina ekirwadde katuyiite ekyobugongo bavu oba ekyobuteesobola Bible kisinzira engeri gyevuunula ekirwadde ekirwadde ekyobuteesobola oba ekyobugongo bavu oba some translations call it he was invalid okubaina ngo oli invalid kibetegeza ni toli already wafafagana wafa kugama tocha agasa toli na mugaso for 38 years yali abadde kuchidilwe eche cha besi saida okumala emyaka asatu mumunana chitegeza asatu mumunana jiamala nechirwadde che nga ye atudao ebirowoozo bibimu gamba leka nine wali wabagamba leka nine kanine kanine majja tuogere ne wakatonda wali wabogere onako olwaleero nga bagamba taina chakola ochulira taina chakola naye ye aliku katonda gamba nize katonda katonda yajja nimuweleza nimukusaba nisaba kugamba sagala nyonchogere tuleme kulaga katonda anti waamanyi na ye katonda neboba obuweleza bonnaku olwaleero obuweleza gwolunaku olwobo omukisa olwekyo kyokola katonda nga atutunuddeko nebuno obuweleza katika mbagambe mwaba tuwuliriza nebuno obuweleza gubeera mulimo
kitufu
mulimo ki mulimo ogwolijjo okumanya ofuna okubikulirwa okubuulira n'okwogera eri abantu ba Katonda okunoonya bulijjo okubeera so close ne Katonda nti bona ayimirira okusaba n'abantu ebintu bibeewo embeera ekyuke obulamu butambule bulungi Katonda aleeta emirembe gye bali kati abantu abo bamala okusumululwa nga Katonda ajja naawe abakozesa abaitwamu okulaba nti basumuluddwa bafunye okumanya obabuulidde enjiri abalo basabidde bawonye nga nabo baleeta
kituufu
ebiweebwayo nga baleeta ebimu ebye tokiraba ng'ogwo mulimu kubanga Bayibuli eyogera mwewaki tubakubiriza n'okuwaayo wano bulijjo kubanga ekyo kyetukakatako Katonda atuvunaana bwe tubanga tetukuyambako gwekola butuukirivu kyovola batujja ne tugamba nti waayo kubanga oteekeddwa kikola kati ffe baakabona ffe tulina okuyimirira kikutegeeza kubanga Bayibuli egamba etya nti muwenga y'ebimu ebyekumi n'ebiweebwayo mulyoke in fact mungeri yoke makatonda mulyoke mulabe naye bwata libagulirawo enzigi oba ebituli ebyeggulu naye uliriza nti ebimu ebikumi n'ebiweebwayo bwemuleeta mu nyumba ya Katonda ery'obuweereza eri bakabona nti bafune ekyokulya n'abo ababeeramu okuli bannamwandu okuli bamulekwa n'obuyambi bwonna ng'ebulina okwetaagisibwa okitegeera so naawe onako olwaleero ng'oli muweereza wa Katonda katonda guno gwe mulimu gwa kwadokola totu la butuza bukuba kusabira bantu basabiri bukuba kunonya kubulira anjiri ebazamu amagezi bategeza basabiri aone katonda waletira omukisa ne katonda waletira abantu okwatibwa ako kulama nti bagabirira obuweereza ne gubeera mulimo tebakulimba tebakulimba ewe bavunana bye muvunana abaweereza you know kati bajifula business kebere kingdom business ne business bulijjo lwaki twagala nnyo kifula business kumanga abantu batuukaate ne bafuuka bafere babi bubi mulimo naye guno mulimo guno mulimo katonda gwe yatukozesa bayibuli eyogereta yali Paulo ng'agamba nti do a work of an evangelist kola omulimo ogw'obuwulizi bw'enjiri in season and out of season mbadde njagala kulaga nti ne guno mulimo gw'omuweereza wa katonda todda awo kugamba anti omanyi sina mulimo guno gwe mulimo gwo olina okugussaamu ekitiibwa nga n'abantu abalala bonna abasasulwa bwe basaamu omulimo emirimu gye bakola ekitiibwa naawe onaku olwaleero kye mbadde ngeza kugamba sikutuula butuuza awo gw'olowooze nti mukama ajja kuleeta mukama ajja kugabira bwe kiba kyetaagisa kugenda kubuulira njiri ku luguudo kunoonya abantu basabira abo boogenda okusabira wabweru eyo bongo obawa bayibuli egamba etya nti abantu bwe tumala okubawa bye batalina nti yali ani nga ayogera nti bwe twabasigamu eby'omwoyo bo basigamu ebyaki eby'omubiri so omuntu omuwa kyatalina olwaleero ayinzika okubanga ye talina budde busaba talina budde bunoonya nnyo kumanya nakutegeka gwe katonda ng'osabye amagezi agakutaddeyo kuba mu mirembe gyonna katonda asulamu bakabona katonda asulamu bannabbi olwaleero ng'olese obunnabbi ne bakabona abafuusa abafere abali mu linnya oba mu layini ey'okubeera bakabona naye nga bafere olwaleero omulimu gwakabona gusigala mulimu gusigala mulimu yasigalawo okulungamya nti munnange nno wano nedda tokwata kubo ino kwata ino obadde oludde okuŋŋaana obadde oludde okuwuliriza ku njiri obadde oludde okuwuliriza ku kigambo kya Katonda tolemanga tolwawo you know wettanirenga okunoonya okumanya wettanirenga okusoma bayibuli yo wettanirenga okukola obutuukirivu bakabona babeerawo kubanga ebirumba abantu baffe bano Katonda baabaatadde emikono gyaffe bingi yo akeera ku makya alina okugenda okukola avudde alina okulabirira omwami avudde alina okulaba abaana avudde alina ki ng'oluusi obudde kyovola mwe abatuwuliriza tubagamba bulijjo nti bw'okwata essente zo n'oteeka mulimu ogw'enjiri oba ogw'obuweereza oba oyambye kabona n'omusumba obutagenda ate ye kunoonya ssente oba onyambye nze olunaku olwaleero obutatamatama kate eza internet zigenda kuvaawa ate kati ezaaguni zigenda kuvaawa bwemba nga ndi wakunoonya ssente ate bwe naamaliriza njiye mbabuulira enjiri bwe naamaliriza nsabe oluusi amafuta gayinza okukendeera nkubuulira amazima oluusi bwemba nteekeddwa ku puresha nikati kino okuwanze mwennyini njagala njogera obulamu bwange oluusi nina puresha gye mbeerako nga nina I have to cater for this I have to cater for this kubanga I'm the leader I'm the head nze mutwe gw'obuweereza nze ndiwo nga kabona n'abalala bannyambako naye nga nze mutwe bwe bibasobera ne bibalemera bisigala ku nze nga kiri kikwetaagisa ne kiri kikwetaagisa oluusi nange concentration yembula nga nina okunoonya sente zivuddewa osegera naye kyomala batubakubiriza ano bulijjo ne katonda bayibuli yali ngezi nti bwe muleeta ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi mu nnyumba ya katonda eri obuweereza buno abaweereza batuula ne baconcentratinga ku mafuta katonda gabawadde ne gazimbibwa gwe okuyamba okusumulula kubanga naawe gwe obanga tolina budde osiiba okola ate nange sente tozimpadde ŋŋenda kusigala nga nziruka noonya sente ate kati kitegeeza tewaliiwo agenda kulungamya ggwanga tewaliiwo agenda kulungamya bantu ba katonda tewaliiwo agenda kusaba nabo tewaliiwo agenda kubanyweza kati ffe twagala ne tunywera wakati mu bigambo eby'omwoyo gwe n'onywera mu bigambo eby'omubiri kati ne tuvaayo ate okunyweza nti ffe twamala okunywera by'omwoyo tujja nitukunyweza mu byaki mu by'omwoyo then naawe omala okunywera mu by'omubiri omuli okufuna sente omuli yino connection z'oyinza okufuna naawe n'ojja n'onyweza eno omuweereza mu mbeera ey'omubiri bwe biti ebintu bya katonda n'ennono ze ne principle ze we zitambula naye kyakatyabaganya olunaku olwaleero okubeera nti embeera y'okuwa abaweereza ba katonda sente olwaleero gwe ndowooza gy'obalinako nkyamu kubanga tetuganye onaku olwaleero wayinzika okubanga waliwo abatakoze bulungi wayinzika okubanga onaku olwaleero waliwo ababbi waliwo abafere waliwo abonoonedde mu kkanisa naye ekyo gwe tekikuleetera ndowooza mbi yakukoma kusiga bayibuli egamba etya nti ensi eno ekyaliwo okusiga n'okungula tebijja kugwawo eyo bayibuli bweyogera eyo nnono abantu tebalikoma kusiga abantu bali koma kusiga ate bali koma kungula kati echo chinzo okulabikanga echo mbiri na yine mu nse yomo yo dividend ndi okujja kongo ofude okujja kongo ofude na yo omuntu omulamu yenna mu nse yomo yo uliriza okukungula nokusiga te kuina kuvambula mbwe era ku ebi ebi ebibili bwe bokuba ako chimwe chikomi in fact echira chinzo ko mye chirala kubanga wokoma uliriza bobango bulambu wako mu kusiga mu nse yo moyo bye tusiga mu nse yo moyo bye bintu bisiga mbuweleza tubisiga mbudde bwe tuwa katonda tubisiga mbudde bwo kusaba tubisiga mbudde bwo kusiba tubisiga mu ngeri yo kuongera yo buweleza okusiga muweleza okuteeka mu sente echo kila bikanga echo mbili echa sente okuteeka muweleza na icha moyo so okukungula no kusiga okusiga no kungula bwokoma okusiga kitegeza ati no kungula kuba kukoze echi kukomeka so onako olwalero kikyamu nnyo okubeera n'endowooza eyo eri abasumba eri obuweereza bwa katonda eri ekkanisa n'ogamba ebagamba nze ntwale sente mu kkanisa twali kisende mu kkanisa nga gawaza omusumba kibi okugagawaza omusumba agenda kugenda be so olaba nti waliwo endowooza emu sitaani gyaleeta mu bulamu bwaffe naye nga nayo nebwebanga ezo ogiraba terina makulu kubanga bw'obanga olowooza nti bw'owaayo essente mu kkanisa ogagawaza musumba then ekyo kiriko bukyamu ki katonda bw'abanga gwakuwadde omukisa nga gagawazizza kati ate lwaki olowooza nti gw'okuwa omusumba oba okuleeta ssente mu kkanisa kubanga nga tetunaba kwogera na ku bidala byetaago bibeeramu gwe twogere ku kino kyokka ky'olowooza nti kikyamu gw'okugagawaza omusumba kibi omusumba waakubuulira enjiri yonna gy'osabira ekyo yonna gy'osabira omusumba akubuulira enjiri oba obuweereza bulabi gw'okuleeta ssente n'obuteekamu bubeeko we butuuka bukulaakulane bugaziwe kibi kati sitaani aleeta endowooza eyo neetuula mu ggwe n'okoma okuwaayo munnange emikisa negyesiba kubanga wuliriza omuntu mukono gaamu tebakulimbanga bw'oba mukono gaamu ng'oli mukono gaamu ng'oli mukodo ennono ya katonda abantu abagaba nabo be bafuna eyo bayibuli bwetyo bweyogera so endowooza yonna ku olwaleero mu 2018 nze nandisabye busabi mukulungamizibwa kwa katonda ekyuke kyuka onnaku olwaleero engeri gy'obadde olowooza ku bantu gwe abantu bonna obalowoozaako bubi okitegeera n'obuvubuka oba omusajja ajja gy'oli ng'ayagala mubeere mikwano just friends gye bayita friendship mukole omukwano maybe si mukwano gwa ajja gy'oli nga ayagala just to befriend you yawulidde nga akwagala bwagazi si mu ngeri ey'omukwano gw'embaga manya ey'obufumbo ey'omukwano gw'obwenzi just ayagala to be your friend gw'olwokubanga mind ye eri evil oba mind ye erowooza bubi ku basajja kati alabika ono ayagala kunkwana kubanga kye kizibu ekyo kye tulina kye kizibu abawala n'abasajja n'abalenzi abamu ekibalemeseza waliwo oli nga bwakulaba n'omusajja oba bwakulaba nemukwano n'omubuuza mulinamu abawala oluusi bembeereyo nga mwogera nagamba he's just my friend era bwalabika waliwo ekiriwo kwegamba mind ye eri evil to that extent okigera gwe mind ye eri evil nti gwe tosobola nakubeera ndowooza na nabisajja friendship y'abasajja tosobola kubeera na friendship y'abakyala kubanga mind ye egamba basobola okubeera mikwano mukwano kya waliwo ekiriwaawo tebakulimba olwo atandika okwogera eyo ebigamba atebakulimba omuwala ono n'omusajja ono omukulu naye bannange nti anedda oyo anko wange bannange omwami oyo yanjagala bwagazi ampeerera tewaliiwo just yategeera ennaku yange yategeera ebizibu byange n'ambuuza newaffe n'agenda n'alaba ne maama n'ayesala wanyambe ampeerere ku yunivasite maleko nga tewaliiwo n'ekimu talina n'ekimu alina ne mukazi we oli nga atandika obbitebera nti era alabika akakozesa sha abo abasajja basajja bennyini abo kaleera bomwana abataatawe mwennyini naye obuwala katika nakawala kagala ki ku musajja oyo olinga agaa nti yeyamuweerera era alabika akakozesa naye ng'oli takukozesangana abantu balina endowooza embi ku bannaabwe nga bali ku mirimu oli bamuwa omulimu n'afuna okuganja eri bosi we nina akawala bambi mama we yafa 2015 omukyalo oyo bamuita Justin yali akola Ntebe naye mugenzi kati twamuzike usaidize mbala omuchalo yotwayagalana nnyo ya chichenga bati yayagala nnyo buwereza omanya abantu katonanga ne bwali tuuka muggulu omuntu we bwatuuka muggulu atuuka bamuwe Ntebe wali kugama nge mutegeke dua omuchalo yes omuchalo Justin yali munyankole bambi abanyankole bwakwagala bwaba akwagadde bakwagadde bwayagala ekintu aba akyagadde naye omukyala ono yali akuliridde mukyala mukulu bambi myaka naye nga akolera waliwo ekitongole yes yali akolera mu kitongole kya kids for Africa kakati omukyala oyo abwe nali ebiseera na radio gye nali nkolako ebiseera ebyo ebyedda omukyala oyo nga tulangirako ebintu bino eby'okugenda mu outreach okugenda mu njiri okugabira abaana okutwala engoye omukyala oyo nanjagala n'obuweereza bwanjagala n'obuweereza nakubanga essimu kakati mugenda wa twakunganyizaayo eno engoye kuba kiri ekitongole kiri Ntebe bakiyita Kids Noza for Africa oba Kids yes Kids for Africa nakyo kiri mu bamulekwa nakibona bwe batyo naye nga ye gyakola era infact nga bamuwaayo n'ennyumba asulira ddala eyo omwami we naye yali yafadda naye yali mmaje nga ye omukyala yasigala kuweereza Katonda ali ku pension ow'omwami we yali abigobako bwatyo nakibyonna atuukiriza Katonda so on and so forth aina n'abaana be nga bakulu nangamba munange banange njagala nnyo Katonda njagala nnyo ebintu ebyokuweereza ebyotwakuŋŋanyizaayo engoye kati nkozentya njagala kuziweereza ebintu ebyo nagamba mission iyo n'eriwo n'abaweerezayo ku ssente nagamba abaana bange abaana abatuwadde kwaliko omuwala oyo omuwala gwe njagala okwogerako kwaliko omuwala bamwita Patricia amutuwadde waliwo omulenzi omulala kugamba ng'olaba mubeere naye tubadde naye tulina embya kampu tulina embyaki ogamba naye nze sisobodde kujja naye Patricia wuuya ze Patricia naye yali amalirizaawo bwe bityo ng'omuwala ayagala omukyala ayagala nnyo obuweereza naye Mukama yamuyita era atuukiriza nti ali eyo mukwesiima okyegeera ebbanga lyonna lyetwatambula emyaka gyonna alyoka ave mbulamu obwensi eno omwana netusigala tuli ntaki naye nga bw'omanyi kino kiri mwogezeganya kati omwaka guli yampandiikira nga Mukama yajja n'aggulawo ekkubo ne bamuwa emunyonyi awo olaba eugundi you resort something eyo ye munyonyi ekyo queen kwe yakyala ne bamuwa ayina emirimu gy'akolayo mwabo ababeerayo ndowooza oba batenansi baki bwe batyo naye Katonda yajja n'amuwa ekisa okuva eri boosi we bosi waabwe yenna omukulu oyo so on and so forth najja n'amuyimusa n'amuteeka ku level etuuka okukulira bano kawala kalungi kafaanana bulungi baabi kafaanana bulungi naye bano bakola nabo yali ŋŋamba nti baatuuka bo okwogera boogera ne bagamba mbu alabika bosi amwagala alabika bosi amwagala lwaki you know ABCDE kati abo abantu bwe batyo ku mirimu wabaayo olwaleero olw'okubanga ofunye okuganja mu maaso ga boosi boosi alina ekintu kyakoze boosi alina waakutadde boosi alina akukuzizza oba okusukuluma abalala ate ng'oluusi fevenezze olw'okuba oli mukozi fevenezze olw'okubanga olina kasimayiri yesu kagaba fevenezze olw'okubanga olina amagezi Katonda gagaba fevenezze olw'okubanga weewa emirembe fevenezze olw'okubanga oyagala abantu fevenezze olw'okubanga oli mwesigwa nga batandika okugamba alabika amukozesa alabika amukozesa tasobola kubanga tamukozesa tasobola kubanga tamukozesa alabika amwagala alabika amukwana osigira abo abantu bwe batyo tebabulayo kati ate bwoba obadde omu ku bo olwaliro twagala kugamba nti muganda wange kyusa kubanga ebintu bingi nnyo bigenda kuyitako onaku olwaleero ojja kufundikira olwaleero nga gugwe bagobye ku mulimu leka ndagule gwe mukyala gwe ali yampuliriza obadde n'abakuwalana bakwogera bagamba oli mulogo abantu abamu bw'obasinga nga bagamba ologa ate no munanga obeegenderezanga nnyo abo aboogera ebigambo ebyo nabo babeera balogo kasi owulira ng'omuntu ng'agamba nti naye olabika oli mulogo gwe Katonda abaganda bagamba nti eryokanga n'etonnya n'olyoka olaba ensiisira bwe zenkana ki kati ogumiikirizangawo ne mu kaseera ak'okuyomba n'owuliriza ebigambo ebyabo abo bulijjo bobadde nabo wojja okuwulirira ebigambo w'olabira omusajja omukyala eyakuca w'otegeera nti bulijjo ono omukyala abadde tanjagala olinanga mu kusowaganamukaawo wojja okuwulirira ebigambo guno kugamba guno na gukubye wo guno kugamba guno na gukubye ngamba bulijona yempo eno mbadde na mpologoma ono mbadde na mchimu nyumba yangi awo mukuyomba uotegeza nti chitegeza ono bulijo mtu abadde tanjagala kati wali wa abantu ngamazima genyini bakulaba bubi eranga mbadde yiliba nayo bagamba oli mulogo bakugira kagagamba agachama ne kati ndagula mubula mubo nti buli yena akwogerera gogena kubanga ogena maso ngokula kulana yenga kida wansi katika nkubuli leno gogenda kubanga ogejanga yako gamulinyi lya mukama afi Yesu Kristo mwana akutono mulamu na buli yenali nendo woze nchamu bwalanga tachusita lokose agenda kuzikira no kufana nendo woza yi onako lwali mulinyi lya Yesu Kristo mwana akutono mulamu mwana wa katonda mwana wa katonda musaje wa katonda mvubuka wa katonda nkusabide endo woze ntufu mubulamu bwo onako lwali lero leka mind yo kiriza mind yo ebere kilin olwaleero muli nyeri amukama afe Yesu Kristo omusajja ono gwe twogeddeko ali mu kitabo ekya Yohana ekitabo kya John John chapter 5 nti endowooza ye natandikidde eyo ebimu Bible tebyogedde naye nze nange endowooza nti endowooza ye ye yamuleetera okwekanga abirizanga n'agamba nti bo tebandabanga ndi munnaku bo tebandabanga nsafalinga kubanga ekinda gecho Yesu yajja jali namugamba nti oyagala okubeera omulamu do you want to be made well echo nga Yesu yakibuza do you want to get well osegera Yesu abuuza omusajja oyagala okubeera naye endowooza embi ku bantu ekuleetera okumera entondo
kwegamba newe
naye andikuyambye bwajjaji olyo kuyamba na alabane naye ha kati waliwo leka nkuweke ekyokulabirako waliwo omukazi waliwo omukazi namulaba ku TV obandoza yali bukeddeyo ng'eraga amawulire ng'omukazi ayina omwana bwemanjukira bulungi omwana oyo baya ayina kizibu ki naye abantu abasookayo okugenda okumuyamba yabadanga mbubi yajiranga kugama ngendo woza ye oba mind ye ngambi n'abantu abali batekeddwa muyamba tebasobola kumuyamba era abamuyamba ogwasoka bwe bamulaba karakita ye bamulaba engeri gyayogera bamulaba endowooza ne bagamba waliwo abantu abamu abandi kuyambye onako olwaleero naye olwendowooza yakuleetera okumera entondo ne bagamba waayo ntitujja musobola ono ndowooza tumwesonyiwe ono ndowooza tumuleke
abantu abamu tebabagala ku mirimu olw'endowooza zaabwe
endowooza zaabwe
omuntu agaana akwekubako naye nanga ayagala kubeera mukwano gwe naye olw'okubanga gwe
golowooza oba kati ayagala ki oba ayagala oba endowooza yo nkusabidde mwana wa katonda ekyuka onaku olwaleero ono olwedde endowooza yali nkyamu waliwo abantu mukama afe Yesu Kristo nabadde nkyogera wano bwalaba nti Yesu bwe yagendanga kati leka nkusomere wano mu Yokana leka nkusomere wano mu Matayo Matayo alina mbadde njagala kusoma n'ekyandikibwa kimu bwe yasanga omukyala omwana yali baali bakabanga bagamba afudde nabagamba ono omwana takoze eki yebaseka nebaseka waliwo olwaleero abalina endowooza nti ebyo ebirwadde tebisobola kuwona in fact waliwo n'abalina endowooza olwaleero nti abawa obujulizi nti Katonda yamponyeza kansa Katonda yamponyeza sirimu balimba
eberawo
waliwo endowooza naye gamba ndi sirimu awona atya sirimu awona atya kansa awona atya ekizimbe ekyo kigenda kya ekibwa kisobola kyokala nga kyali kyafuuka kukolo nti basaba busabi nekigenda you know ebyo byandikibwa Matayo gye mbadde njagala ogenda tujja bisoma naye ono Adamu ndi sirina muntu oyagala okubeera omulungi sirina muntu ansuula mukidiba bulimazi malaika wajja n'agatabula nze munnange mbeera wano tewali wanyamba bwemba ndi kumpi okutuukawo nga waliwo omulala ansooseemu abantu bonna bonna banda babulabi wano bantu nako butunuzi tebafayo abantu abo bola babo abantu tebafayo gwe nga tona babavu nana nandowooza yo kugamba nti bafayo gwofayo nga tona babavu nana nti bampadde sente omanyi abantu nze abantu tewaliwo akubira na kasimu tewaliwo nawe nze abantu bantama nze gwobafaako oba naawe kyobalowoleza nabo kyebakulowoleza oba waliwo okulowoleza omuntu ndi ye tankubira wadde na kasimu nga naye alinda naawe omukubire so endowooza enkyamu tugigobe mulamu tugigoba mulamu olunaku olwaleero mulinnya ya mukama waffe Yesu Kristo leke simulwemu manya g'omwoyo omutukuvu bwaba nga waliwo ekyokukyuka leka endowoozayo ekyuke olunaku olwaleero mulinnya erya Yesu endowooza enkadde byebitibwa ebibadde Yesu bwebitibwa ebibadde munange Yesu ebyo si byakubuuzizza Yesu takubuuzizza bwebitibwa ayakubuuza saawa eno kiki oyagala nkole kiki kyoyagala okubeera wawe oyagala okugenda kiki oyagala okutuukako bugazi ki woyagala okutwala katonda agamba Ibrahimu nti tunuuliza amaaso go wegakoma nange wenaakola ki wotwala wenkuwadde tayagala kutunuulira wajje ovudde obuzaaliranwa ate nze gyenvudde mbadde muteeka munaana gyenvudde koza ate kino kyempiseemu naye kale eri mbadde ku ttaka lya kitange kaakati aa biteeke mu engatto tambula genda mu nsi gyendikulaga kati tunula amaaso go weganaakusobola okukoma nange wenkuwadde nga totunuulidde byamabega omwaka guno tuluubirira okukwata ku byaffe abo abanaabikwatako olunaku olwaleero be bataleeta bya nyuma be bataleeta bya mwaka guwedde be bataleeta ebyo biyise ate kati naye naye wano kuli we nayita ng'ate kino kyaliwo ne kino kyatuukawo ne kino kyabeera bwe kiti abo si be bantu abagenda okuwangula mu 2018 kubanga akusaani akozesezza ng'akatego okusuula wansi n'okukuba olunaku olwaleero kyusa endowooza yo kyusa endowooza yo Yesu abuuza kiki oyagala okubeera olunaku olwaleero biki byoyagala bizinensi yeefuuke wawe oyagala okugenda America kati genda oteekeyo visa ate omanyi n'akasala emirundi ebiri nga visa tebagimba ate n'ensonga tebagimba kamale gabireka sente zange zigendera bwerere ebyo bikolebwa bagagga endowooza enkyamu endowooza enkyamu yekuyisa ku KFC ngogamba wai eyo wayingirayo bagagga fe nai ebikoko byomu bigulibwa oyogera n'ekyo ng'oli ne girlfriend omwogereza omukwano oyagala kumuwasa
negamba enkoko yakulemye okugulagamba
enkoko eyo wabagagga abantu abamu tujja endowooza zaffe zituleetera okwogerera mu bantu ne batwewuunya n'okutwewuunya oli gw'oyogera ku mitwalo etaano ndowooza yekoma ku mitwalo etaano oli ali mu mutwalo gwa dola uliza kyova olaba mwe tubagamba katonda talina limiti tasobola takulimitinga gwe katonda naawe akwewuunya endowooza z'abantu azeewuunya gwe tokiraba essaawa eno waliwo ali mu maaso ga katonda amusaba kagaali oli asaba nyonyi oli asaba kagaali ono n'agamba kale ono ne mu bantu batwewuunya mu bantu batwewuunya oyogera bannange bino bizibu okaaba lwa lukumi ate olina mulokole olowooza katonda otasobola kukuwa lukumi olwaleero lwe lukaabya naye ng'oli ayogerera mu mutwalo gwa dola 15 eza dola mitwalo ebiri twagala endowooza yaffe ekule n'okukkiriza kwaffe nga bwe kukula twogere ebigambo eby'amaanyi tusabe ebintu ebinene you know tuprofesayinga ebintu ebirungi eri obulamu bwaffe olunaku olwaleero ndowooza ndowooza ebyo si byabagagga byabantu bonna enkoko bwebera waliwo zinezibera ku ngude ne Kampala zibera mbio mebyo babita batya ye mwabali mtu yambe kuba bita batya byo zetolola bwezi ti bibera kubera ku stage ezo kuchinga kiri muri ekikoko kyetolola zibera kuguninga zetolola bwezi
oveni
ebera oveni eyo etebe just gone ebera nga showcase guni munda bila mbweti na injira bideva jita biveromu obitu nako mtu nuziboti nofa bachita batia bachita batia okufa okumira amalusu
angota
ee no mira amalusu bote nani meinga na uosubola abantu wabamu kankubuli deno teddy atio kugenda ku Garden City jebata sabena na entrance kuyingira ebisebe ebiri shosho you know no kugenda yokola jebaita window shopping tasobola abamu ndo zabena likira nti wai bwengwira mbinyepa bya bendi nyinzo kugwa mugundi ya bendi yao nebasasula kakadenga sika ina kwa mindi wanonjogeda ku level ya abantu abamu benda byeko betudiringa nabo na ina awo ine ebikubeating ebyo badolowoza anti bya amanyi nyo nga si bya amanyi leka nkugambe nti ebyo nakolwaliro byo badota kwendo kankubulire ngayemu
kaya kulaba wakaya
yatabusira no olabe chana nga chibigukwa bwechi tye chobu wala bwechi gwe katonda gwa wadde ni wangu wadde temuli musende musawu katonda akwadde bigambo akwadde uvumu si chitu wala autu gendo chisokote bigambo chigame zeno gula banina Yesu ate gwe nkwagala nkulaba nawe oli muloko nange ni muloko nkwagala kukubambaga nkwagala mpeta gwe nkwagala waka na iye nkwana eyo muntu asobola okukiriza ne ndowooza asobola leka kubulire leka kubulire kikyengeza kugamba nti ne bwotya olwaleero gamba abo tebakwanika abo munnange beetaaga balina sente nabo bayinzika okubanga bali eyo
babadde balinda ajja abagambeko
nga tebagala na maina sende kumanga sende bazina kati aina sende atoli aina sende gubana ajogo gana ulo kumanga aina sende anamu manjira wachi agende na au gubana akwata ganyanga bami musaji watu wadendo ati inti mwotia na ingo ulo kuboli ya webu achabu chala tasomo na kuja kuga ambako na inga singo gena yu notu wale dala no mgama ante wai madamu mbuna vika bulu unji leka ankuaneko suko linye kwaneko
aluwa gogendo kwana aluwa
Hello.
Hello.
How are you?
I'm fine. How are you?
How is work?
Work is okay.
It's okay.
Yeah.
We also okay. How is your mom?
My mom.
Yes.
Is it late?
Oh.
No.
How is your uncle?
My uncle.
Hey.
I've took long without seeing him.
Who do you stay with?
I stay alone.
You stay alone?
Yes.
Okay, you look nice.
Thank you. Tuteli mwalata atayagala muka mati.
Mambu maze.
Chizibu.
Na hiki muna zina muti mu. Thank you. Mambu mazao. Genda. I want to be your friend. I want to be your friend.
Walu wangatona bako yongela yo. Walu wake nara viende kule hiyo. Uwe kawade ku TV. Mbuli ba mgambi ya msimanyi onyiranyo na mgamba. Mani sente zo. Simanyi bizigo vyo. Banda angi chava defane ni ngaha. Bantu wama kuwana babira mbuzibu.
Sema wama kuwana tuba mbuzibu nyo. Na hivu obanga wikidi dizamu nga nendo waza yedi straight. Jomu walo yo. Mwa kumuwa angula. Ate ni nagena nyanjule wawe. Ate we nama la mkube mpeta na mbaga. Ate muteke wakato kose ze toke. Oyobomu mazi. Ekita abantu kugenda na mayi ndimbi eri abawala bagenda kungana oluso ogenda yo na mayi
ya kumwe
oluso ogenda yo na mayi ya kumwe bakako
ende wazale jifunyeko
nga sina bakulokoka
eyo kungana
ninga ate eyo kungana nali njifunyeko chovola ndi mujiku bakati onako olwalero nali njifunyeko mayi yo kungana nga mahana yo no mutandika nti ono nga omutima gumu agala ne mutandika nti ta bwana kati no kankubulire
otyo
ebimu oluusi biva ku byatubeerako bwe nali mu secondary waliwo akawala bali bakaita mukoda mukoda yali black beauty mukoda yali black beauty nga mpulira omutima gumwagala nga sinaba kulokoka
oli mu secondary
embeera eyo eyokuwandiika obubaluwa sikulimba munga mukoda asuza seba safe
mama muko wawe
mukoda nagamba kone nakwezo ba mukoda ya bali ba mwita linya chi elio kubili mwenye kwa Facebook mwenye kwa mtuwa nye mugambe yoko ni mukoda naloko kana inche wanko la msini ya wani mukoda te yanswaza na kabalu wakange
mwari mkila semo
mukoda tuwari msini ya wano ngabambi chari chiwala chimpi bwechiti
ngati braka biti
ate mukoda inzo kubaya gena na bwitu bwauli za mwati Steven Kapere ku St. John Bosco elie kabalu jenaliso mene mukoda te yanswaza
otio
ii uli
yangu mwari mwari wanyongo bambi bansa ni bano ulo mufunde mpise
vene mukoda
otio
ulo
eno na weno
semo mukoda wenda mulo oza ako mukoda ngasuza sebase neno nyama gezi gonda waandika ubaluwa wali wawe mbele ya abana okuandika upapula nobu teka mchitabu chachi no teka wakati no nye ngili no nye uba ye mulungu demu ati nobu kulo oteke wakati yao sebu onge ibigambo nga ubizibu nye ukogele chigambo uti nkwa umutandi kotia bayero jayali yao bayero na kuruwale yero jayala kugamba oloku banga na loko ka omuntu nga mwagadde nga wangendo kufumbito gwe maima gwengendo kuwasa ngenda yune mind entufu nao nako lwaitu wakala kugamba ngene nabade ekigamba chanchi nayo gende walinti nabo boba doti olunaku olwalero boba doti ya kubanga kino chenjogera nga chenjisemba yu kubeda si chenjogera ko so nebo naba wekwatiri decho ni chenjogede ko nawe ndoza ija kubancha wali wala nzo gamba ila mananga alese vio mkwano abantu muno munsi sebo baza aliwa echidirira chabu ngatavana wakufagube ila mkwano ere kanisa mwekomo kuogera ku mukwano era mfu tebakulimba abantu bonna bano balaba munsi bavugibwa mukwano ne bwa president sero aina omukazi ne Gaddafi naye aina bayagala
amin
aina omukazi ne Trump seba aina omukyala aina akakyala ke yegomba awo baka itaka designer nako ya kegomba awo Trump sendo zuna za aina abonyogera ku bansi
America bana bigamba
ojegera nene ma so omukwano nene
wa pasta benyene babera na abachara
eh
kwano ano kapwe mwe yo msumba je negomba ningamba ne banange bali baga
kubanga bali no busuwa
ayayayaya bali bagalana
kubanga bali no busuwa
bali no busuwa
eh obalaba ingere je bagalana kali kubanga bayina obusiwa so bwema njogera ku byalavu ate njagala njogera ku dalanga bwema njogera ku byalavu njagala nembyo te weisa isako gwe ampulirizo na ku lwalero
ate kiba kibi okweisa
ate bwoba tonna bakufuna akwagala olwalero mufuno guno omwaka
tulangiridde obufumbo n'embaga
tulangirira akwagala okujja mulambo mulinyi lya mukama afe Yesu Kristo oleme kweisa isako nkyalindirira Katonda nkyalindirira Yesu edobozi ligaziye okuzize edobozi onalinda kola ki
ola nago akwana musini ya 1
nga sina bakulokoka atoloza bakwana sini ano yoka
okay.
Bakwana nga baina ne miaka 10 emyaka emeka naye kiche ngamba nti fabalo kokoluna ku olwalero endoza ya seke ichuke bobo genanga soko kilininge mind yongo ogende eri omukyala gwolowooza nti oyo gwolowooza nti Katonda akutegekedde olonchinge manifesto yongo ine ndowooza ntu abantu abamu obuzibu bayina bagende eri abaala nga babaakiddeko bwakizi baagala kube bakako bwe basi bamale babalekewo ndowooza era otuuka obuli frustrated kubanga omuntu gw'oyagala nga wagenze ne mind eri soba oluusi bw'ogendayo n'atakkiririzaawo olw'okubanga tewagenze na kyakumwebakako nga tewamwakiddeko waliwo ebisigalawo nga bikyakwatagana mpola ne mutambula wadde takkiriza nnyo nnyo byomugamba mukaseera kemba mutambuddeko kemututte naye tomanya gye bujja eyo mu maaso oba Katonda amala n'ateekawo engeri endala ebintu ne bitereera okitegeera so olwaleero genda ne mind entuufu eri omuwala oyo naye kyembadde ngamba nti ne gw'olowooza nti muzibu nnyo tajja kukkiriza olwaleero n'ogamba naye anange oyo esala jetu kusabido na kulwalero gwe mchala gwe omusajja gwobadde otyo olwalero agenda kujja gyoli akukwane gwoba dosamwe chitibwa owobu vunanyizibwa gworoza nebyo tabirooza ako gwota subira anti nawe mu level zonga boba dogamba nchezo mu level tolimu ezabo bakwana agenda kujja joli akuogereze atenga ali serious
amina
nawe we unyona kulwali mulinyeri ajo katonda aswazendo woza yo katonda uliza agenda kuswazendo woza yo nakulwali mulinyeri amukama fe Yesu Kristo so lwali loto cha kulumba bintu
tulekerao kwele woleza katono
ii olwali loto cha kulumba bintu muganda wangi olwali loto cha kulumba bintu olwali loto cha kutandika endo woza abantu abamu batido kutandika kumanga balo woza antiezo business zeta agisa capital wa milioni atano
dati dogure motoka
abangu batide batide no kugenda kale okulabe motoka jezi simbi babaitayo mu bondi why
nemmoto ke womuyindi oyo
batide no kugenda okuyiga okuvuga motoka driving gundi ono brand German aina driving school abantu Brenda bafuna mu driving school bebali visionary endowezo yabwe yachuka kubanga chemanyi Brenda wamonjoya waliwo abamu kubaba jja baige motoka nga tebaina tebaina na motoka waka
Neiro ati funa passport.
Neiro ati baine subi njibagenda gule motoka. Gona ko lwalero bolaba bavuga niwe komba. Niwe komoma. Nayo gamba nayi banan tulivuga ku motoka. Tulivuga ku motoka lwalero nga toli ikona mudadi aba abasembere da bavuga motoka ku lwachi kubanga ntogena nga na mu driving school. Tugena nga kuyiga kuvuga motoka. Usigera. Tugena nga kuyiga kuvuga motoka. Nayi nawo olimu aba bagama. Why? Nao gama mbana inai ndiri nyakunyonyi neji sawe kuuntepe tutu wala ngayibu denuwa gama na hei neka ngeleo kubugenzi na mbule tuwamanya mafuta gai zoku kwa atireyo baibule gama anti buliwone tunari nyanga katuna batu wadeo hii ngo uesura munga na akaligombe ubo pangisiza motoka yo ubo genza na boda boda nae kuteka wali kuba wali wo boda boda bata kili za kuyingi nila ogena na taxi nae kusura wali entebe nga chikida mchitolo nofu na boda nae kutuwala nae kutusari eba cheki ingida au notambula otambula olagula nti mulinyo erya Yesu enyo nyinzirinya nange ngenda kubera mukuba ano ngabande etedde mu motoka bagenda kuba bande second dropping awo nga ninya nyo nyingenda mu America nga ninya nyo nyingenda Denmark nga ninya naye nawo obera bolengere nyo gamba banange era abatambulira omu abatambulira omu tebazaliwa ku mwezi bayinza nokubanga je bazaliwa wabinyo nokusinga gwe bayinza nokubanga bali bavu nyo banaku nyo kusinga gwe njogere unako olwalero tegele engeri abantu abatutu okukiriza batendezeze ndowooza zaabwe engeri gye bawangudde olyoka otegeere waliwo abakazi betwogerako olunaku olwaleero n'abasajja nga baali baavu naye endowooza zaabwe ezakyuka ni nsobola okubeera obulungi nsobola okugenda wano nsobola okuwaguza nsobola okuinvestinga endowooza bwe yakyuka n'obutuuze n'afuna obwe bulaaya bwe njogera ku bantu abalina obutuuze mu UK njogera ku bantu abalina obutuuze mu US njogera ku bantu abalina obutuuze Denmark njogera ku bantu abalina obutuuze mu South Korea njogera ku bantu abalina obutuuze naye nga ndowooza gye yakyusa n'agamba kisoboka osegera waliwo kanyinaze edda twalinga awo nga you know twalinga awo nga tuwogera nga tuli awo tuwogera tuwogera omanyinga mumbeera abavubuka abana naye ekirungi twali tulokose nga tuwogera nkagamba Steveni nfunire omuzungu nze ngenda kufumbira omuzungu nfunire omuzungu nze ngenda kufumbira omuzungu weno ochasaga nze njagala muzungu nenkagamba oyagala muzungu lwate okay tujja funa omuzungu mu sente mu nsawo nagamba nze njagala muzungu neka tali mu America
olabye eyo
ndowooza omuntu akiri endowooza etambulira mu n'okukkiriza endowooza ogikyusa bukyusa olunaku olwaleero ojja kulaba ebintu nga bibeerawo bw'otandika okulowooza obubi era ogenda kulya bibi bw'otandika okulowooza obulungi era ogenda kuba bulungi mulinnya erya mukama waffe Yesu Kristo omwana akatonda omulamu ekikubonyaabonya olunaku olwaleero ndowooza ekikubonyaabonya olunaku olwaleero ekitakusabya n'ekitakusiibya ndowooza ndowooza yo omanyi bwe nsaba olubuto lunnuma omanyi alusa zinkwata omanyi buli lwe nsaba n'ensiiba omanyi eyo ndowooza ekikulemeseza olunaku olwaleero ogula emmotoka ndowooza yekulowoozesa owaayi ogula emmotoka mu myezi ebiri myezi esatu myezi ena neekola accident eyo ndowooza ekikulemeseza olunaku olwaleero okulinnya ennyonyi n'okutambulira mu mmotoka simanyi no kuva mu no butava mu kino kubanga ndowoza yegamba ndi why bwenali nye moto kate ebubenje bubera ku makubo bwenali nye moto kate ne kola accident eyo ndowoza olunaku olwalero ye kulemesa
nawa ko fanya wa accident
ne wakosobala ate uliniza oyinzi ko kubanga wetangira accident ya nyunyi oba accident ya kulugudo ne nga sicho ogenda okufa
kitofu
ngendu koze kirungi katonda yazitu kuweka nga si accident jogendo kufa ngogenda kufa na bidala nnyo kubanga era buli omajja kufa naye ekikulemesa ogama why nze sagala motoka ebyo motoka waliwo abamu waliwo omuwala omuchaa omuwala yanga manze nze why nze boda boda zanta boda boda nze stambulira ku boda 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 bantu bali mulago baba wanise bantu bali gundi baba wanise gwo fuga boda boda oli akuvuga omugamba ona ikendezaamu kubanga wonna osobola ofunira wo akabenje in fact owa taxi n'owa boda boda basobola ofuna akabenje musaawa yemu owa taxi nebafuna obuzibu nebafa awo boda boda naasigalawo okay, so endowooza yonna ku olwaleero yekutawaanya endowooza eyo olwaleero njagala
tebasobola
Yesu Kristo mwana katonda omulamu endowooza yekulemesa ona ku lwalero endowooza yakuwambe ye kulemesa ogenda ku visa
bajja kujinyimera
bajja kujinyima ndowooza endowooza tujigoba mbulambo mulinnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu egendere wala
mulinnya erya Yesu
mumanya gomo y'omutukufu tugobye endowooza enkyamu mu bulamu bwo mulinnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu egendere mumanya gomo y'omutukufu okimanyi waliwo abagwa ku njala mufamire owaye nze sijja kulima kuno kukyalo bolima amatoke bonani bajja gabira ku musiri nze sijja kulima ndowooza eyegenda mu linnya erya Yesu Kristo mwana katonda omulamu
amina
tetutambula lwakulaba tutambula lwaki bye tutalaba ebyo wakati mu kukiriza okukiriza kwe kubireeta endowooza abantu beta bulijjo
bandowooza zaabo
ndowooza kati nfunye obulwadde buno ngenda okubonaabona ngenda okubonaabona bannange ngenda okubona ndowooza so olwaleero tukusabidde ndowooza yekyuke mu linnya erya Yesu Kristo
omaliriza okimanyi nti omukyala ono yalina ekikulukuto mu Bayibuli era singa endowooza yali tagikyusizza n'agamba bwe nakoma ku Yesu olunaku olwaleero labanga naasomolwa naye naye yali aluddewo nakyo nga tanaba kukyusa ndowooza singa teyakyusa ndowooza ye n'agamba nedda olunaku olwaleero ongezezaako nnyo okusisinkana omulokozi naye kankome ku kyambalo kye nange naawonyezebwa singa teyawonyezebwa olunaku olwaleero
tukoze omulimu gwaffe olwaleero kyusa endowooza omwaka gutandika butandisi kyuse ndowooza byoba ndowooza buli singa oba n'ekintu kyoba ndowooza obubi mu bulamu bwo kijjemu otekewo ekirungi ekirungi oba ekyangu kyekiruwa kwe kulowooza obulungi oba okulowooza obubi kubanga tekirina kyekikujjaku kulowooza bulungi kati ekyangu kyekiruwa kulowooza bubi oba kulowooza bulungi
kulowooza bulungi
lowooza bulungi ngenda kuba mugagga ngenda kulakulana ngenda kuba mulamu sigenda kufa lowooza bulungi lowooza okugenda mugulu ngenoka lowooza okugenda mugulu ngeraija
okimanyi nange nalowooza ko bulungi nalowooza nti nze Katonda agenda kuntwala butwazi sigenda kuyita mu process eno ya kufa
kubanga tolina kyoganyulwa bw'olowooza obubi Bayibuli egamba nti bameka kumwe ayinza okweraliikirira n'abaako kire
mwegattako
sigalanga okkiriza bukiri ne bw'oneeraliikirira togenda kweyongerako kabina togenda kweyongerako lubuto togenda kweyongerako kyenyi ogenda kukogga bukozi kukendeera so kyekimu nti bw'olowooza obulungi ebirungi bijja kujja bw'olowooza obubi tewaliiwo kigenda kwegattako tewaliiwo kirungi kigenda kujja so lowooza bulungi olunaku olwaleero lowooza bulungi lowooza bulungi olunaku olwaleero okitegedde lowooza bulungi abantu basabidde saala
Katonda omulungi sebo Katonda atagwawo twagala okwebaza olw'akaseera kano twagala okugulumiza kubanga obadde mulungi ayi kabaka wa bakabaka tata jyo tuje yonano tusano nga tuchi alibalamu tuwale chitiba netendo sewa mulini razi kusumana wakatondo mlo onji tata katonda ata guawo nabanga tulangirira onakolo alero tuchusendo woza zafe tuchusama genda gafe tata tuchusebia febio naiva debilo ozo vya fe mulini razi kusumana wakatondo mlo onji tata tukuaniliza ojo kolemu fe ojo chuse hiva detebili vichusa ya katonda wange ojo tuwale nako ayikabaka wabakabaka kubanga tushazewo ogoberera gwe okuru ozo bulonji okolo bulonji mulini razi kusumana wakatondo mlo onji tata kabaka wabakabaka bione baadhi biganye bione baadhi tewe naba kulongoka ikatenda angela banga bione bichioka muri nyeres kusomana wakatendo mlonje tata kabaka wabakabaka tuale chiti wa netendo na kolaero tuale obuyenza sebo muri nyeres kusomana wakatendo mlonje amina era amina mikwano jafa balonje tuagala okubebaza tuagala okuba okuongera okubakubiriza okukola kutya okulowoza obulungi okongera yongolowoza bulungi muri nyera iskusomana akatondo mulungi abatuwero mukisamuka
esimu yasazoko jiba bawesimu
esimu eri +256 772 053 408 yeye namba ko sobolo okuyita no tutukako no tuwecho kusabira cho netuimira wamu
na
natu
wane kusende
notu wane kusende ndo woza ujichuso na kuruwale lonti omuaka guluwe mbasi wade kusende leka nyimi nide nabo omuaka guno olabwe mbulunji wamu kama haba tuwe romkisa mkama mvele bulonji mwerava.